Minisita w'ebyensimbi mu ggwanga lino Matia Kasaija asabye abaddukanya emirimu gya zibbanka okwettanira obuyiiya omulina okukozesa tekinologiya ow'omulembe guno okulaba nga babunyisa obuweereza bwabwe eri abantu mu ggwanga lino. Kasaija bino abyogeredde mu ttabamiruka wa banka ya Pearl Bank etegekeddwa ku kitebe kya minisitule y'ebyensimbi. Wano n'akulira Pearl Bank Julius Kakeeta ategeezezza nti no banka eno esobodde okugaziya ennyingiza yaayo okuva lwe yeeyubula n'ekyusa erinnya okuva mu Post Bank omwaka oguwedde.
Abasinga mujjukira bulungi tweyubula omwaka oguwedde ne tuva mu kuyitibwa Post Bank nefuka bank empya gye bayita Pearl Bank, era tukifunyeemu nnyo nga bank nti bakasitoma bangi batandise otwettanira olw'erinnya, naye ate ndoza n'empeereza sirinnya lyokka. N'olwekyo leero kye kibaddewo, Pearl Bank yakola obuwumbi 47 ng'amagoba